abasubuzi b'emotoka mu kibuga Kampala bazitundira ku luguudo oluva e Kampala okudda ejjinja ng'emotoka bazitundira ku mabbali g'oluguudo bali mu kutyolwa minisitule y'ebyentambula n'enguudo okwosa n'okusaana ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde okuba wansalesale wannaku asatu zokka okwamuka ebifo bino okusinziira ku minisitule y'ebyentambula egamba nti ebibangirizi bino bya kkubo nga mu kaseera kano balina okubyamuka okubirekera abayise. Minisita Musa Ekyerwa agamba nti kibeera kya bulyazaamaanyi ogoba abatembeeyi ku nguudo kyokka bano ne balekwa nga bagenda mu maaso n'okwegazaanya.
With effect from next week, we don't want those fellows who are selling cars to sell cars on road reserves. All the vehicles, all the people dealing in cars, importing cars, must take their cars to the car bonds. This is going to be from Nakawa all the way up to Kireka. This is going to be, indeed, all those fellows who are selling cars, they should have removed them as quickly as yesterday. Because it will be very unfair to clean the city clearing the hawkers, organizing the border. Then we have this particular group filling walkways. So we are going to have that, I'll put it in writing, and it's going to be copied to the man in charge of traffic in the country.
Ekiragiro kino olugudde mu matu g'abasuubuzi bano nga bakulembeddwamu ssente b'abasuubuzi b'emmotoka mu Nakawa Isa Ssengoba balaze obutali bumativu ku ngeri ekiragiro kino gye kyayisiddwa nga bagamba nti waakiri bantu sose kubasisinkana ng'abba abali mu mulimu guno.
Singa ffe abakulembeze gatutuuseeko naye ng'ebiseera ebisinga twagalabidde ku social media baba bali otakulatakula bwoti ogenda okulaba ng'osangako amawulire ago tewali yandyagadde kukolera mu loodiriza ago naye embeera ekuwaliriza okugenda okukolera mu kifo naawe kirabe ddala ngaotuufu twandibadde tukola ki tukolerawo singa oba n'obusobozi osobola okukolera woyina obuvunaanyizibwa oba woyina obuyinza twasooka ne twandikako UNRA ne twakola emiting era byaliwo ne tuddamu ne tuwandiika ne tuwandikira minister of works ng'emaze okukyuka era ebbaluwa yaffe yagenda era tugiyina era baagirisiibye naye ne guno gwakati banaba kutuddamu ffengaffe aleke kulowooza nti tebagamba wansi tuli bantu bajeemu tumusaba tumusisinkane atena bakola decision esembayo
ajja tusisinkane nga abasuubuzi b'emmotoka twogeremu naye naffe tumubuulire lwaki tuli wano era tuliwo tutya era yeye naye yandituwadde magezi ki nga ye minisita ku nsonga zino.